Smokemziki.com.
Yuli kibogi, dada yangu na tango, hata ibu una, tani unasifa mbogu.
Unagombe mabwana,
weuko rupata, kwa roshe na kichina, harafu na fosiki.
Shepo nyewe huna,
na kichwa chepesi, liambiri urizima, uwezi shindana nami.
Webada kusoma,
na kumbuka juzi, hata mama lisema. Mama Samia kaniambia Kizoro shena
tafungia
na ulipo mweusi utakimbia wewe.
Mama Samia kaniambia
Kizoro
shena
tafungia
na ulipo mweusi utakimbia wewe.
Hoya visi mutakata
ya kumbe ya sayo
msingi soraki
habari ya kini kayo
na kama ujui
habari dobi.
Sana ushajichokea kumzisha kumara facha kutufokea wewe. Mama Samia kaniambia
kaniambia
Kizoro shena tafungia
tafungia
na usitakimbia wewe.
Mama Samia kaniambia Kizoro shena tafungia
tafungia
na usitakimbia wewe.
Korogo kisha fungiwa sula yako taiweka wapi? Hoya kaka mkorogo kisha fungiwa sula yako taiweka wapi? Makabila mkorogo kisha fungiwa sula yako taiweka wapi? Hoya wewe mkorogo kisha fungiwa sula yako taiweka wapi? Twende basi tena twende mbele 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 mbele. My love, we yes sir. Vido boy, best I'm calling on Shanka Junior, Blaster Chidi boy. Abdorodula, get it